Bakristo,
Bakristo,
kwatayo
murongo,
kwabandi
Bakristo,
Bakristo
bakera,
dusomi
byakozwe,
igice
cya kane,
duhere
murongo,
tatu
na kabiri.
Alijo kurya
indambi barayitsinze
ari nimyenda
ubwiko barabutsinze
amafaranga
ugugu barabutsinze
buhamya bwabo
ugoba barabutsinze
ariko twebwe
maganya yarabiciye
makubyo kurya
reka niduke cyane
unize imyenda
reka nje wirashaje
amafaranga
reka nayo merutse
ikintu cyose
ubukene burabiciye
ikintu cyose
ubukene burabiciye
hariho
ikintu
cyaberekanaga
guhora bahuje
mutima
n'inama
kutagira
ubwiko
gusangira
byose
imbaraga
nyinshi
mu
guhamya Yesu
ari ibyo kurya
indambi barayitsinze
ari n'imyenda
ubwiko barabutsinze
amafaranga
ugugu barabutsinze
buhamya bwabo
ubwoba barabutsinze
ariko twebwe
maganya yarabiciye
makubyo kurya
reka niduke cyane
unize imyenda
reka nje wirashaje
amafaranga
reka nayo merutse
ikintu cyose
ubukene burabiciye
ikintu cyose
ubukene burabiciye.